studio kalangu jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wiitori Oumar Hama kibaruji mon e fulfulde nani ko e kibaruji meɗen député ɓe jaɓi sigila ƴewtinade moƴƴinol dewtere laamu leydi fedde jinganore golloɓe leydi Niger yiidi keŋa e pelle ɗiɗi nder gallu ñamey caggal gaɗa awre wannote e nder région maradi ɗum woni yewtere men pindinol min pamtina on fawaɗa dow kulle goɗɗe no tampina awre kori jam hirti amo yerno kalirannomi o hoore heɓa jiidal nata caka makko e hooreje leydi meɗe Niger biyeteɗo Issoufou Mahamadou ɗum doni hano kanko goto o yaha o yiidowa tenda e hoorejo leydi meɗe Mahamadou Issoufou tenda kollangal jipporde lanaji piroji inditirtegal aéroport international joɗi hamani gam batte beete goto o woni ko jiidal makko ngal hantata e nder kibaruji meɗen duni mbiyen sigila ƴewtinade moƴƴinol dewtere laamu leydi député ɓe jaɓi hemun hande subana o ɗum do waɗini mbi'e depiteɓe hemre e capanɗe tato en jeenayi kamɓon woni ko ɓanti juuɗe gam yardorade e ngal laawol ɗum do Bazou Mahmed ministre kawjiɗo nder reedu leydi kam woni ardiɗo sigila moƴƴingol dewtere laamu leydi nde nani ko wi nafakka ko tawa nder mum bandimi mbiyeteɗo Mokhtar Mahamadou wakkati yewtidinno e makko
son intérêt le d'ordre purement pratique
ko ɗum nafirta woni ɗum waddana himɓe koyirna sanne gam nder dewtere laamu ndenno wakkatiji ɗin ɓadodiri sanne misali nder mayre ɗo filla cuɓaki arani ardiɗo leydi ɗum wi'ana cuɓaki kin fuɗɓe balɗe lasoji ɗiɗi fadde makko jippade e laamu e laawol ngol min mbi'ana ɗum waɗa lebbi tati fadde makko jippade ɗum du gam waɗude cuɓaki kider hakkillo fukkimo wala fuu ko sulnanta himɓe wala fuu du habbitare mum misali ɗon ardiɗo leydi to suɓama waɗan lebbi tati nden ko ƴeeña hana he cuɓaki ardiɗo ki tan min mbi'i ɗum ɓeyda nokku fuu tomin tawi wakkati on hamƴake min ɓeydi balɗe min gaɗi ɗum gam waddude koyirna fotai fuu himɓe nata habbitare gom cuɓakiji ɗin du gaɗa deydey e sembe leydi meɗen gam eɗen andi ko hana jewdi leydi meɗen heƴor
sanne
capanɗe tati lewru men duuɓi ujunere teme jeenayi e capanɗe jeegom e jeɗɗi capanɗe tati lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi mbi'en duuɓi capanɗe joyi ni ko konu wanno to e nder leydi Nigeria wi'etengu Biafra ɗum doni mbi'en wakkati mum wonno ko mbiyeteɗo général Gawana ardino leydi Nigeria nden ko mbiyeteɗo général Ujuku wi jamrayi e jardoraki makko ɗo endal laamaki makko ɗum doni kanko Ujuku o woni ardiɗo murtuɓe ɓen hande subada woni bandimi yehi yewtido e mbiyeteɗo Oumat Mohammed ɗum woni janngo nder janngirde wi'etede université Abdoul Momin ɗo endal gallu ñamey e gollo nder leyɗe yasin to wiite nokkure wi'etede bassin du Niger nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Asumane China
Le Niger a joué un double rôle.
Der konu gu jungo Niger no tawa nokkuje ɗiɗi. Arande ni kayri hawji filla wartirde potal caka himɓe Nigeria wonɓe no konudira ɓe. Ɗum du himɓe fuu no andani ɗum. Iɗaɓel ko hana neɗɗo fuu andani ɗum woni leydi Niger watti sogeji mum kona ndi hokki du kaɓorɗe. Arandel ko waɗi leydi Niger watti jungo mum nder konu gu woni leydi Nigeria woni sembe lumaku leydi Niger. Leñaku du no tawa caka himɓe. Iɗaɓel mum woni de ni leydi Nigeria feccake pecce ɗiɗi to leydi Niger du no feccoto gam iri majjum hi'ama nder leydi Congo Kinshasa nden ne idi hanidu durwa o watta leydi Nigeria hawri laatake go
ɗo doni miccintina leydi Niger wallinoɓe sanne e konugu kenga fedde jinganore golloɓe leydi Niger wi'etende ITN yiidi e pelle jinganoɓe janginoɓe jandeji caka e fawari joni wi'etende fedde sinaseb fedde jinganore ɗo endan janginoɓe e ligotoɓe gam jiidal ko nde fedde wadno alal bittingal ngal e hoorejo gouvernement dow kulle ko janginoɓe leydi Niger ƴamti ɗum doni mbi'en bandimi mbiyeteɗo Mokhtar Mahamadou yewtidi e mbiyeteɗo Halilou Munkayla nani ko wi do koɓe yewtere nde waɗɗuno
dow ko gomnati haali baa gootel noon ɓe paasitahe. Misali filla hukkude jannginooɓe lamba gollal, naa filla yoɓude ɓe ceede maɓɓe goo, naane filla etol anndal maɓɓe. Mbaani ko min jaɓiray ɗum waɗe no ɓe kaaliri ɗum. Ndenne silɓere sottahe, miɗen e waɗude jooɗa haali caka amin ngam ƴeewude no waɗe, nde no woodi ko wayle naa ko ɓeydee goo, min kalda duumo.
No waɗa ni ko watta ɗen da jannginoɓe liigotoɓe hemre worɓe e rewɓe ko tawa hannde subana o to suudu gouvernorat du Dosso. Ɗum ɗo ni ɓe ƴamtana ɗen da dow kulle ko ɓe ƴamtuno gomnanti waɗana ɓe ɗen da. Coordinateur maɓɓe mo fedde maɓɓe wi'eteende Sina Sebe Dosso o biiteɗo Seydou Adamu o wi o soƴƴorta ko gaɗa e durwididde dow ko ɓe ƴamti gomnanti ɗum. Wakkati bandimi biyeteɗo Dawda Hassan yewtidino e makko.
Les revendications, c'est toujours le respect du protocole.
Voilà comme une yami, ko yari ko pelle ami, e gomnati kalduno domum poti. Sappo e tati lewru décembre itane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Min adanamɓe laabi dow filla taƴol jobdiji amin ngam min murti e hulƴinde bandiraaɓe amin gon ko ɓe goni iɓe gaɗa. Bandiraaɓe amin ummani ɗum noon, ɓe ciini ko ɓe kukkititta ɗereji etol sukaaɓe. Misali hano ɗereji kolloji ko sukaaɓe ɓe gaɗi passé naa gaɗay. Ko ɓe anniyi waɗude ɗum no hokkamin sembe. Iɗum holla du ko baa ko gomnati wi'i no hiɗi timmina jannde hikka de o waawa, ngam sey to ɗereji ɗi keɓake ko ɗum waɗu. Ndenne no haani ɓe garta yimɓe kalda pota no ɓuri.
Jangoɓe nder jangirde wiyetende iftek to niɗo jangata wurto kokko kabaru hande subana woni koɓe puɗɗiti jandeji maɓɓe caggal nde ɓe ganno balɗe ɓe ngala ɓe janga. Ɗum do gam ƴamtude ɗoen da e janginede no woɗirde nde jangirde. Ministre kawjiɗo filla ministére hawjinde filla habaru yiidi e maɓɓe holli du dow kulle ɗe ɓe ƴamti ɗen ɗo yaade balɗe garoje ɗe no daran no ɗo darante mosala. Seyni Alzuma secrétaire général kawjiɗo nde fedde jangoɓe université jangoɓe jangirde iftik nde nani ko wi bandimi mbiyete Tarnaat Fouda Ahmed.
Kenga min jiidi he ministre kawjiɗo filla kokkoɓe habaru e hoore mum. O ƴami min saɗormaji amin min kalanimo, nden o ƴami min coƴƴo min jangowa. Nder jeɗɗire warore min keɓan ko min ƴami waɗi fuu. Biltengiji amin burtinama, ndenne mo sola saɗormaji amin puɗɗi heɓede. Jonin komin keɗi woni ittol DG he SG mum. Ɗum du miɗen keɗi gomnati waɗa hawrine mum. Hannden ni jande fuɗɗi ngam kayre nafatami, ngam ɓoyi ko wayrimin jande.
Gallure Agadez no wondi e saɗorma ndiyam ko yarte sanne. Ɗum do ɗum wala e ɗum ɓuytoro gaɗa woni no yahra yeeso noon. Ɗum waɗi fa mairie on hoƴƴi ɗoen da foɗi gollal ko jeddanol limɓe ndiyam nder bangeje ɗe. Nani ko bandimi Moussa Mamman wiido majjum mo Agadez.
Guleki suuli yimɓe Agadez rafi ndiyam duuni nder bangeje gon ñallam pompiji gala ndiyam.
Na on go Dubai do en banyere Dubai min buri rafi ndiyam ni wonno tampina min sanni. Sey asawere yaade asawere ko keɓete ndiyam na jemma dego ba jemma ɗam heɓatako. Jamɗe tati mo jemma ɗam warata degon ɗam warata zati. Subakaji goɗon min codan ɗan cappanɗe nayi na cappanɗe tati. Rafi ndiyam ɗam ni wonno bonanda mawɗo jerka no sonne cappanɗe nayi yaade cappanɗe tati.
Rafi ndiyam ɗan satti sanne. Famer on watti loreji no jiilo der bangeje no kokka himɓe ndiyam. Nani ko Aboubakar Adjawal dekiɗo e maire Agadez wi'ini.
C'est vrai le problème du au niveau de la commune.
Gonga non saɗorma ndiyam no tawi nokku fuu les bagneje e les commune. Himɓe no sulni eɗe andi ko rafi ndiyam e hiite no ɓuri sembe commune. En mbawata jeccande sin ngam min gaddana himɓe amen balla. Kan waɗi min kokkaɓe ndiyam les lewru ndu ndu sumayere. Kan waɗi komin adi anniya o.
SNUN compagnie kawjiɗo filla ndiyam tawaɗo Agadez wi'i ko bonnol ɓoggi hiite kuran maɓɓe kan he groupe maɓɓe o ni waddi saɗornan ɗam fuu.
Jean Rus gaɗo silma e tarifi leñi mo ɓi leydi France jango o watta duuɓi hemre capanɗe tati e go'o lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ngam batte Allah e batte ndendi meke makko o gaɗo silma leydi Niger biyeteɗo Jean Rus nokkure wiyetende centre culturel franco nigérien nokkure ittanade ɗoenda fina tawa ɓiɓɓe leydi France ardake gaɗol golleji ngam miccitade mayde makko e famde ɗo leydi Niger ɗo en o maayi. Moy woni Jean Rus nani ko bandimi Moussa Hassan haalido makko.
Jean Rouch no wado o silma e jangino o fina tawaji Faransi. O danyama chapan etati e go o leurume der galure pari. Imo ande do gole silma teto e gadol filmuji kewdi ilenyi Afriki e fina tawaji mape. Chagal jende mako do nyenyul e gadol labi. Jean Rouch ho yama gole Niger der hitani ujunere e kemenai e chapan enai e go o. To o wat ilabi e ponyiji kewdi. Chagal maide gollobe makko do golle den o famuy ko haydini ko somi e dina yade e sirri haabe songayibe jonkay o sembidini jande lenyaku der hitane ujunere e kemen jenay e chapande nay e go'o o wi der talkur kibaru le monde o hali gattol hakkilu no liba jabude no tokka mi wi'i ko hunde de windatako de wadataake filme wakati on o yiti damure zika latido higiko jimajo den Jean Rouch hauri lenyaku e gadol silma hebi o wadi gollal gasungal ko wadata filmuji hemre e lasso di andal fereje Jean Rouch heddaki sappo e jeetati lewru fevrier der hitane ujunaje didi e nay imo wodi duubi chapande jeetati e jeweego le wuro yaya der tumbi teritawa to o yahi do golle makko imo wondi Mustafa Alasan gado o silma Niger o mobama le fukorde Adam Sifu mo nyame
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
nanni yewtere meden pindinal yewtana do enda der region maradi to bama der jeddire wittine de don do waddi do enda gure kewde woni ko wadi awre meccitake doni e ko andano de no mile sappo e joy lewru jeun waroru ndu woni ko awre hani wadde amma gad awre chagal awre de dume woni ko torrata awa tirde nani biyetedo lawali amadu kawjido sarusi mo filla deme to enda maradi o yewtidi e bandi biyetedo Musa Maman ko torrata nde awre
tout le monde reconnaît que
koni be fu andi gilji gauri awre bisina e buri nyambe nde odon gondi awre bisina ko rawani taw gilji di nyami no dum food kadu dum wawi nyamde awre nitdo ndene ko jamira mere mabbe woni be ciewa der gese mabbe de be ngi awre nde gilji din torri fu be dogira to ami minen sarusi hawji be filla deme be gam min gadi no kuje to safareji chonnete ko warta gilji di de der lokuje be fulle wuro gidan soli sarkin hausa do enda maradi do mi de ngodi safare reji toremobe ben ko sonnete singonga be gollida e nimbe sarusi kawji be filla deme ben tawabe do inde mabbe ben denne wakkati fu be yamabe yamirore de be ji hunde ko be pamay hemu fu be kalana himbe sarusi kawji be filla demal tawabe do inde mabbe der komi be fa keba mballabe haba na dun dabar miden ba wiide Allah e battitol ba kaji gol remobe ko be ketta fu bonanda ko torrata gese mabbe gan himbe ji bayle gon eno ngada der ndunguji di ndegoji kon wakati gon ndungu gon wara law ndegoji gondo boyan kon wara amande nini be koji doko andano dem awre kay sappo e joy lewru juin ni andano seni ndungu jodaki wadde remoben awa kile kewde kano min ji wuroji awudi kile tati demin kay ko milum ni woni be jogo awdire mabbe gawri din de tobama alle safare gattete e awdire gawri din ibe mbawi abi tate der gesama fu
reprendre donc les signes au niveau des gens
Dawanta kibaruji mede fulfulde tili enjeta mbandirabe mijoni miyopide bieter Asuman Shina wada doendang kibaruji edemgal hausan kore kirte to jamhirti.
Fina tawa njamu echelal fijoji pirtor bali e goleji.
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol.
Yute altinere fayad aljumare edengal bellare yande joyi. E mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger